Christ. Let's go.
Alituwa ulamu obutali gwawo abo.